may umaleeyhi walaayo hoqobadeen maybo walo maan latri kor mahayn shaqo badan ay maybo maamulka koonfurka badan hoqobadeen maamulka gobolka degmada maybo hoqobadeen guud ahaan maarna gobolada baybo kol may amnisho maybo wal badan haqiiq qaadeen may aaminsana in maarna shaqadii la hagmidi iyo in ka badan maybo hoqobadeen aaminsana wal badan maarna insha Allah wada qodoon goboladan waagintii oo qoyno ka hor meel badan oo ma jiray lahaysay oo goboladan kamid ay jireen oo maarna baybo kol ka tirsanaytay sidoo maarna magaalada Kuwait Dinsoor iyo magaalooyin kale maarna ka tirsan intii bay may booyos ilaahay surgeeyo surgeeyo surgeeyeen iyo cadawga ka saaran geeyka maarna dadka ku noolay maarna si dhawdeen iyo kanaaladan ku noolaan may aaminsanay in haday iyo goboladan shaqo badan oo dadaal badan ka jari oo degmada balaawad ilaa maarna head state ka saabsanaytay yamay buuhaaya iyo goboladan mandi tiyolanshani awal badan iyo kabiyo iyo yoku qabadeen dhinaca amniga bankuuna tamay walbadan qabadeen tuulooyinka weynay iyo degmooyinka weynay oo shabaab ka hay xoreentii oo maarna walbadan iyo kabadeen in geeyga ciidan maarna koonfurka beed ka faano kord ilaa iyo dhowr kun oo ciidan ah iyo taabasho ka qayb qaadeen geeyga dowlad gobol koonfurka beed maarna ciidankaasi ciidan ka saab tamaas iyo may buu ah in halan booliis halan maarna booliiska gaarka ah saraakiil halan dhinaca samay buu ciidankaasi oo tababareen.